Blog Talk Radio.
RIN zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RIN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RIN viva viva RIN viva viva
ku itariki 19
z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 kukaba muri kumwe nange champagne nyange muri studio za radio itahuka. Bakunzi ba radio itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa kane ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage, aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda, ku munyarwanda merewe, ku munyarwanda akomeje gutsikamirwa na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda, uko umunyarwanda akomeje gucuzwa utwe, uko umunyarwanda nta burenganzira akigira ndetse bigeze no ku burenganzira bwo kubaho, yuko umunyarwanda bagomba kumucuza utwe agaceceka akanuma akaruca karumira, uko umunyarwanda agomba gutsikamirwa akababazwa akaruca karumira ntavuge yagira ngo aravuze kubimukorerwaho bati nyura ahangaha turakujyana izo za mageragere uwo mugize Imana, abandi barabacuza ubuzima bwabo barabica barabanyuruza ntituzi aho babajyana niba ari ukubabaga kugira ngo bagurishe ibice by'imibiri yabo nabyo birashoboka, nimba babajya kubagaburira ingona ntabwo mbizi, no kubafungira muri za zabo z'ubwihisho zikwirakwijwe mu gihugu cyose. Ibyo ngibyo byose ni ibiriho kandi ni ibigaragara, turabyumva yuko nibwo buzima umunyarwanda abayemo. Umuntu baraza rwose bakamucuza utwe pe, umuntu baraza bakamukoreraho amanyanga bakamukoreraho ubufindo, umuntu akajya kwirota kuva nta n'urwara rwo kwishima akigira, inzu bakayigukuraho udufaranga bakatujyana neza byose wajya no kurega, imanza zikaburizwamo ngo nta bimenyetso ufite kandi bimenyetso warabitanze ibintu byose warabyerekanye, ngubwo ubuzima rero bw'abanyarwanda bayemo mu Rwanda byose nyine c'est un cercle vicieux, nk'uko ngubwo abanyarwanda babayeho nyine nibyo ubundi nyine kandi bisa naho byemewe, bisuka naho byemewe abanyarwanda nyine bumvishe yuko ari bwo buzima bagomba kubamo, ariko ntago ariko bigomba kugenda, ntago bigomba kwemerwa. Tuzabyamagana, tuzavuza induru, tuzakora uko dushoboye kose, ubwo ngubwo njye nk'uruhare rwanjye tant que je respire encore ntago ibyo bintu nshobora kubyemera, nzabyamagana kugeza ku mwuka wa mbye wa nyuma. Bakunzi ba radio itahuka rero reka ne kwizima mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho myiza y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Santari, ndagusuhuje kandi nkanagushima kubera ko udufasha cyane kubanga ibyuma we na Serge. Turasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira, bakunda radio itahuka, bakunda RNC Urunyarwanda. Tugasuhuza n'abayoboke bacu aho bari hose ku isi, abayoboke ba RNC. Tukasuhuza n'abandi bose baharanira demokarasi, baba ari abakora politike cyangwa se abo muri sosiyete sivile, bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya 19 z'ukwa gatanu 2022 dufite ikiganiro kigishobora kugirwa n'ingingo eshanu, nizere ko igihe turi bugira igihe gihagije. Turareba cyane cyane ingingo ya mbere, turahera ku ngingo ya yuko Rusesabagina yashyizwe mu rwego, Rusesabagina Paul Rusesabagina uri ufungiye mu Rwanda yashyizwe mu rwego rw'abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga. Nuko ko ubuyobozi bwa Joe Biden iriya ubuyobozi bushya bwa Amerika bwashyize Rusesabagina muri urwo rwego rw'ingwate rw'abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga. Ubwo urumva ko ni ikintu gishyashya, kugira ngo umuntu ajye muri kira cyiciro ntabwo ari ibintu byoroshye. Ingingo ya kabiri turareba rero uko iyo ngingo turareba ku bwa mbere. Ku ngingo ya kabiri turareba ukuntu ngamije yabwiye abaturage bo mu Rwanda ngo imiti ngo yarabuze mu Rwanda. Hari amwibuka ko hari abadepite bagiye gusura amavuriro bakavugasanga nta miti ihari niyo kuvura ibintu bisanzwe, indwara zisanzwe zitandura, imiti ngo yarabuze. Dr. Ngamije rero ministre w'ubuvuzi cyangwa se ubuzima yabwiye yatanze igisobanuro ngo ni ukubera ko ngo ni transport cyangwa se ni ubwikorezi, ikibazo cy'ubwikorezi ngo bitinda mu nzira kubera ko ngo ubwikorezi ntabwo bwihuta. Ariko ntabwo igitekerezo cyangwa se iki gisobanuro cya Ngamije ntabwo aricyo turabireba mu ngingo ya kabiri. Mu ngingo ya gatatu turareba ikibazo cy'aho Edouard Ngirente ya abantu bari bamutegerejeho ibi ibisobanuro byinshi cyangwa se ingamba zifatika mu kurwanya mu kurengera abaguzi kwera ko ibiciro byarahenze cyane ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bintu byose byibanze byaratumbagiye ubwo rero abantu baragumye barataka ubwo rero ejo bundi atanze ikiganiro agiha abanyamakuru abantu bari bazi kwenda hari ikintu agiye gutangaza nibura gifatika cyaborohereza mu bibazo bari mu ngubu ariko nta kintu yabapimiye baviremo aho nta kintu yabaho ibyo bamutegerejeho ntabwo ari byo yababwiye yababwiye ibintu uvuga yababwiye ngo ibiciro bizagumye kwiyongera ngo ariko ngo abanyarwanda ngo ntabwo ngo bizababera umutwaro ariko nta gisubizo yabahaye turabisesengura rero mu ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya kane turareba ikibazo cya ngo cya miliyari umunani ngo bazanye ngo zijya gufasha ngo urubyiruko guteza imbere urubyiruko miliyari umunani z'amafaranga y'u Rwanda ariko wareba ibyo ayo mafaranga azakora ugasanga ni ibintu by'amahugurwa gusa ugasanga rero cya kibazo duhora tuvuga yuko imfashanyo ziza zigaherera mu mahugurwa noneho abo zigenewe ntizibagenda kwa ahubwo abazifata nabaza gutanga ayo masomo ingingo yacu turagira ya kane ingingo ya gatanu turi burebe nitubona igihe niyo ministre Biruta na Priti Patel wo mu Bwongereza ministre wa interieri bariya bakoze ko bafitanye deal yo kohereza abimukira mu Rwanda ngo baba bagiye rero i Geneve kujya kwisobanura nyine nabonye ko kujya kwisobanura kubera ko ibintu bakoze ntabwo umuryango w'abibumbye wabyemeye none ngo bagiye ubwo nuko ko ari kujya kwisobanura ikindi nabonye kuri iki kibazo nuko mu Rwanda hari hoteli bamaze kwerekana mu kanya ngo hoteli zakira bariya bimukira ni hoteli z'ibitangaza ubwo murumva banyiraza baribo ariko ukibaza uti ese kabimukira bagiye mu Bwongereza gushaka aho kuri amahoteli si n'ikibazo cy'amahoteli ibihugu baturuka mu byo nta amahoteli meza haba bagiye mu Bwongereza gushaka amahoteli gushaka aho kuryama ibyo ngibyo turabireba mu nyungu yacu ya gatanu n'ibidukundira reka tujye ku nyungu yacu bo reka manze nakire Jean Pierre twumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wenda kumva neza cyane Jean Pierre nawe wafata ijambo ugasuhuza abatwumva noneho tukabona gutangira ikiganiro cyacu ijambo ni rya Jean Pierre
urakoze cyane Edouard ndagira ngo usuhuze ngushimira cyane ko ubonetse kugira ngo tuganire n'abanyarwanda ndasuhuza cyane Chantal Nyange waduha introduction nziza na Serge Kubanga bw'ibyuma n'abandi turi bufatanye bose muri iki kiganiro nshimire kandi abazagikurikira nshimire n'abantu bose turi kumwe dufatanyije kugira ngo duharanire impinduka kugira ngo tugere ku gihugu gifite ubutegetsi bwiza ibyo wari ubwo turakomeza mu kiganiro wakoze
urakoze cyane Jean Pierre reka tujye ku nyungu yacu ya mbere rero ngira ngo mwabonye ku mbuga nkoranyambaga mwabonye ko hari inkuru icicikana ivuga ko ubuyobozi bwa Joe Biden perezida wa Amerika bwavuze ko bwashyize rusesabagina mu cyiciro cyangwa se mu rwego rw'abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga ibitangazo n'ikinyamakuru nyine na administration ya Joe Biden iki cyemezo ngo gishobora bavuze ko ngo iki cyemezo gishobora kurakaza u Rwanda igihugu cy'inshuti niko bavuze ngo bavuze ko ngo n'ubutegetsi bwa Biden bumaze iminsi ngo bukurikirana hafi idosiye ya rusesabagina bukaba butarashimishijwe n'ukuntu iriya dosiye u Rwanda rwayiteretse ikindi rero umuntu yavuga nuko rusesabagina nyine ngo asigaye bamufata nyine bamushyize mu rwego cyangwa se mu cyiciro cy'abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga ngo ni ingwate buriya ni ingwate iri mu mahanga leta y'u Rwanda mufashe bugwate ndumva nako umukobwa rusesabagina yabyanditse avuga ko ashimira perezida Biden yuko yashyize rusesabagina muri kiriya muri uru rwego kubera ko ngo bizatuma noneho Amerika yiyangaje kurushaho igashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo imucyure kubera ko iyo bavuze bati ni ingwate n'umuntu w'umunyamerika wafashwe bugwate uri mu mahanga ari muri urwo rwego ubwo nuko ubwo nyine bafite devoir bafite inshingano zo gukora ibishoboka byose kugira ngo bamucyure mu mahoro asange umuryango we muri Amerika niko umuntu yabivuga ikindi bavuze ko nyine dosiye ngo yashyikirijwe witwa ngo Roger Carstens ni intumwa ya perezida wa Amerika ishinzwe ibibazo by'abanyamerika bafatiwe bugwate mu mahanga mu bihugu by'amahanga murabona rero ko ntabwo dosiye yoroshye ukurikije ko wongeyeho ko n'urubanza rwa Rusesabagina rugikomeza ukaba ubonana leta z'umwe za Amerika zimushyize mu rwego rw'abantu bafashwe bugwate b'abanyamerika bafashwe bugwate leta Amerika igomba gucyura byanze bikunze mu buryo bushoboka bwose murabona ko Kagame asa n'uwikururiyeho amakara nka rwa ruhu nuko niko umuntu yabyita rero uriya muntu ngo bashinzira dosiye nyine ngo ni umuntu ushinzwe umujyanama cyangwa se umuntu yabwitwe ni umujyanama cyangwa se intumwa ya Leta Zunze Ubumwe intumwa ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga uriya witwa Roger Cartens ikindi bavuze ni uko ngo hari abandi banyamerika bagiye bavuga amazina yabo bagiye bafatwa bugwate mu mahanga bavuze mu Rusiya n'iki byose bakavuga ko imiryango yabo Perezida Biden yagiye ayakira cyangwa se kakirwa n'abakozi bakomeye muri Maison Blanche muri administration ya Biden akaba ari nabyo yabaye kuri uyu muryango wa Rusesa bagena muzi neza ko nawo wagiye muri urwo rwego nawo wakiriwe muri Maison Blanche nk'ukimwe no kubakira izo mfungwa zose izo ntagari mfungwa ni ingwate abanyamerika bafashwe bugwate mu mahanga imiryango yabo barayakira donc Maison Blanche administration ya Biden irabakira bakavugana nayo ubwo enda ari naso cadre muri iyo cadre bakiriye uriya muryango wa Rusesa bagena ngo niko byizera mbo numva rero ko ntabwo ari ikintu cyoroshye ibintu mureke tugumye tubihanga amaso ibyo byose ntabwo ari nagaraka dosiye koroshye ni bya biri ngo inkubisi y'amantuze rero itarukiriza cyangwa se wa muntu waguye mu ruzi arwita ikiziba mureke ibyo Kagame arimo bishobora kuzamugaruka mu icecekere tubyo tubihanga amaso reka mpe ijambo Jean Pierre niba hari igitekerezo afite kuri ingingo nawe agitanga Jean Pierre inkuru wayibonye ite ijambo ni ryawe
ya Edouard urakoze ubivuze neza ibyanditswe mu kiriya kinyamakuru ntabwo rero ari ibintu bisanzwe kuri Leta y'u Rwanda ngira ngo yakinisha ibintu byinshi yagerageza gufata abantu bose urabona twibuka bari abasankara abantu bose bagenda bafatwa bacyurwa ariko ngira ngo hariya kuri Rusesa bagenda ari ibeshye cyane kubera yuko yanyuze mu nzira nyine itariyo kandi inabikora umva ukuntu rwose abantu wamugana ibintu ntarutsi yambwira yitarukiriza ariko urebe ukuntu tumaze iminsi tubona abantu u Rwanda rurega ngo bakorewe genocide Amerika yagiye yohereza ngo bambe ngo abantu bagize bagira uruhare muri genocide Amerika yagiye ibohereza ku neza ko baba bumvikanye n'u Rwanda bakavuga bati aba bantu koko bashobora kuba bakekwa bakabohereza biriya bintu rero ntabwo u Rwanda rwigeze rubibona ko ari ibintu biremereye cyane ntabwo rero iyo baza no kubikora kuri Rusesa bagenda bakamubona icyo kintu nabwo nawe bagomba kumwohereza batiri banyura mwaziriya nzira ariko ni ukuvuga yuko babigerageje bagasanga Paul Rusesa bagenda ibyo ibintu bamurega ntaho bihuriye no kuri FPL yashaka kumugaragazaho ubwo rero ni ikibazo gikomeye ariko nanone ni iherezo ry'ingoma buriya urumva dufite ibintu byinshi iri FPL ikora bibi cyane bidafite rwose umurongo mw'iki gihe tugezemo ariko iranga ikabikora kandi isi rimwe na rimwe isuka ikabibona ariko ikibwira yuko yenda izakomeza gukora ibyo bibi byose twagiye tugerageza gusobanura byinshi ariko kugeza ubu ngubu basa nkaho babyirengagiza ariko nyamara bakibwira yuko bakiri nka wa mwana wa muntu uvuna umuheha bakamwongera uwundi iki kibazo cya Rusesa bagina ni ikibazo kitoroshye kuva bamushyize rero iriya kaye bayishyize mu bantu b'abanyamahanga b'abanyamerika bafashwe bugwate buriya ni kuvuga ko uri iriya organization ibishinzwe igiye kumukurikirana kukurikirana abandi bose numva rero nta Karine Kanimba mu byo yanditse mu by'ukuri birumvikana kuko no mu dosi mu nyandiko barasobanura yuko yagiye abonana nabo cyane umuryango nyine wa Rusesa bagina wagiye ubonana na administration ya Biden kugera ubwo nyine bamubwiye bakamusobanurira nawe akabyumva yuko uyu muntu yabaye yafashwe bugwate koko urumva umuryango nawo wahagurutse kandi natwe nk'abanyarwanda dukwiye guhaguruka ntitubirekere Rusesa bagina kuko abanyarwanda bafashwe bugwate ni benshi cyane ni benshi cyane rwose kandi bafunzwe abandi benshi nta madosiye bafite abenshi barazira ubugome bw'iriya ngoma ya FPR barazira kuya gukunda utuntu kwa Paul Kagame barazira ishari barazira ibintu mbese byamunyangire ibintu byinshi ugasanga abantu bafashwe bugwate ni benshi cyane mu buryo nyine budasobanutse rero ndumva rwose Paul Rusesabagina nubwo haratamerewe neza ariko ni nka icon mu bikorwa bibi Kagame agenda kurira abanyarwanda ko byanze bikunze ishobora kuba ari dosiye isa nka hari ya nyuma Kagame yabakoreye abanyarwanda izindi zose zikazamupfana ubusa abanyarwanda rero benshi dukwiye kubihagurukira tukafasha yenda mu bishoboka byose tukaba hafi y'umuryango ababishoboye rwose tugakomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo Paul Rusesabagina nyine n'umuryango nyarwanda muri rusange ubohoke numva ari cyo navuga Edouard turakomeza gufatanya nyine kubikurikira ariko nanone twishimira yuko kiriya kinyoma nyine kigenda kigaragara FPR ko imaze iminsi nisha ku isi yose urakoze
urakoze reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo zacu ziraba ngufi cyane uyu munsi ingingo ya kabiri naho Dr. Ngamije uriya minisitiri w'ubuzima yavuze ko ngo imiti ngo mu Rwanda habuze imiti none bakavuga ko ikibazo ngo giterwa nuko ngo rihungabana ngo ry'ubwikorezi ngo ndwa ya transport ndwa ngo imiti itinda kugera mu Rwanda ariko ibintu yavuze ntabwo ari byo ijana ku ijana byo ko ibicuruzwa bitinda kugera mu Rwanda byo nibyo ariko ikibazo cy'imiti ntabwo ari gishyashya ntabwo yatubwira ko imiti ibuze ubungubu kubera covid 19 cyangwa se kubera intambara ya Ukraine cya kibazo cy'abantu bivuriza kuri mitiweli batabona imiti bakabwira ngo nibajye kuyigurira mu mafarumasi ni ikibazo tuzaje imyaka myinshi cyane ni ikibazo cyabaye karande kimaze imyaka myinshi cyane ntaho gihuriye rero n'iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ntaho gihuriye na covid 19 ni ikibazo cya kera cyane abaturage bivuriza kuri mitiweli bamwe babima imiti bakabwira ngo nibajye kuyigurira ahangaha ni ikibazo wumva ariko ahangaha yababeshye ikindi donko abaturage baravuga bati ubundi iyo umuntu bavuga ati ugiye kwivuza baragupima barangiza bakakwandikira imiti noneho umuturage ngo ndavuga ibiri mu nkuru inkuru nuba ni inkuru ni hari inkuru byasohotsemo iki ntabwo nayanditse neza ariko iyo nkuru yavuga ngo iyo umuturage ajye kugura umuti wivuza kuri mitiweli ngo yishyura 10% noneho RSSB ikamwishyura 90%, umuturage akishyura 10% gusa ariko ubu ngubu barabwira ngo nibishyurire 100%, bavuga ati nta miti hari mugende mwirwarize noneho bagenda bagasanga imiti imwe rwose nta iranahenda cyane kandi nta mafaranga bafite akaba ari ikibazo rero gikomeye. Iyo bisobanuye rero iyo bigisesenguye ubona ko cya kibazo cy'imiti ni cya kera ngo nayo mbabwiye ariko ni ikibazo rusange ubona ko muri leta ya Kagame ibibazo bihangayikije abaturage ntabwo ibibazo by'ibanze kwa bizo ntabwo babyitaho kuko urabona niba abarimu badahembwa bagatakazi abarimu 10,000 bagatakazi bakigendera kubera ko leta itabahemba abana bakabura amakayi kabara nta bitabo bihari wenda turabigarukaho kuko imiti ni ikintu kibanze ku baturage ibitabo ni ikintu kibanze ku banyeshuri mwumvaga ejo bundi bavuga bati mu nteko bavuga bati mu mashuri nta bitabo bihari ndetse hari n'abavuze ngo mu gitabo kimwe ku bana 2023 ngire ngo nibuka neza urumva ibyo byose mu Rwanda nta bitabo bihari urumva icyo nacyo ni ikintu kibanze abana mu ishuri ntibagaburirwa icyo ni ikintu kibanze urumva ko rero ntabwo wajya kutubwira ngo ni ikibazo ngo cya transport ku byo byose ntabwo bitabo kubura ntabwo byatewe na transport abana kubagaburira ntibyatewe na transport kubura abana bagaburira ubusa amafaranga 53 ku munsi donko nuko leta ntabwo yita ku bibazo umuntu akaba yakeka ko usubiye inyuma wenda umuntu ashobora kuvuga ikintu kitanashimishije cyane ariko wenda hari igihe bigera umuntu akaba agomba kuvuga n'ikintu atagombye kuvuga ariko iyo bigumye kukuniga cyane ugomba kubirekura bikakuvamo murabona ko FPR iravuga ngo abarimu ngo ntabwo yabahemba umushahara munini kuko ngo ni menshi cyane kuko mwabonye nk'imibare batanze uyu munsi cyangwa ejo hashize ngire ngo berekana ko haraba arimo bageze ku 100,000 bwigisha muri primaire na secondaire abari magize ku 100,000 none espere kavuga iti turamutse tubaha kuko kwa reko ari benshi cyane tuwongeje amafaranga twa amafaranga menshi ntago twazayabona ni benshi cyane urumva ko abo barimo bazira yuko ari benshi ariko n'abantu mu giturage abantu espere titayeho icyo ngicyo umuntu agomba kucyumva neza nabari abaturage rero kubona babona imiti bavuga ati abaturage 16,000 murabona ko abaturage hafi 95% bivuriza kuri mitiweli ubwo espere yavuga iti baraba turaje wanaje kuvuga ijambo kimwe mbabarije bara baturaje batumarira amafaranga kubera iki kujya kubavuza tugura imiti bibahenda amamiliya n'amamiliya ari kuvuza baraturaje twe tubihorize urumva tubihorere nka kuri abima amafaranga barimo ngo ni benshi cyane bavuga ati nabari abaturaje baraduhenda ni benshi cyane ntabwo tubona amafaranga yo kubavuza imiti yabo iraduhenda bityo bakabihorera kwa bakabihorera nubwo bafite imiti ariko ntibagira icyo babona njye nkeka ko ari daso cadre yo kuvuga ngo bari abantu benshi cyane ntabwo twabona imiti baha imiti kujya kuvuza bari abantu byaduhenda cyane reka tubihurire ibyo ngibyo birimo donc ikindi rero umuntu yavuga nuko ashobora kuba hari n'ibibazo bya trezoruri donc icya mbere nicyo kwima abaturage ibyo leta ibagomba ibintu by'ibanze nk'imiti abarimo abana bakabona ibitabo ibintu bibanze leta ntago ibyitaho duhora tubigarukaho ijya mu bintu wenda dorupsi guharura ibibuga bya amahoteli meza kubaka ibibuga bya golfe kugira gute kuzana kubaka za ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ibintu byo mu rwego rwo hejuru ariko ibi bintu bireba abaturage benshi bavuga bitwara amafaranga reka da ntago ashobora kubijyamo noneho rero hashobora kuba hari n'impamvu wenda iri ekonomike nuko wenda leta ishobora kuba idafite amafaranga kubera ko aho mbihera naho wumva imiti ku banyarwanda 10,000,000 zivuriza kuri mitiweli ni amafaranga menshi icyo ni ishya mbere noneho ushobora kubihuza na cya kintu cyo ahariya leta yavuze iti ntabwo mwibuka ko uturere twavuze tuti dukeneye abarimu 2014 mu buryo bwihutirwa cyane mubadushakire leta ikavuga iti ntabwo nababonera abarimu 2012 ndababonera abarimu 900,000 abandi 5,000 mushaka ntabwo nabona amafaranga yo kubahemba iyo niyo arigima batanze urumva ko leta iyo ivuze iti ntabwo mfite amafaranga yo kwangaja abarimu 5,000 kandi bakenewe ubwo biba byerekana yuko leta ifite ikibazo muri trezor donc mu isanduku ya leta harimo ikibazo urumva rero icyo ngicyo ubwo niba itweretse ko ifite ikibazo mu isanduku ryayo gituma kibuza kuba yakwangaje abarimu 5,000 kandi bakenewe icyo kibazo cyo kubura amafaranga gishobora gutuma batanabona amafaranga kugura imiti abaturage kuko ukuntu u Rwanda ari igihugu cyemera cyane ndetse kinavuga ko mu minsi imbere kizaba ari ba mukerarugendo baza kwivuza mu Rwanda ngo bagatanga amadovize ngo bigahinduka mbega ikintu business kujya kwivuriza mu Rwanda bati nibyo bari umuntu amara karara kamanza yajya bivuga ngo bati icyo tugamije ubu nuko abantu bajya bava mu mahanga bakaza kwivuriza mu Rwanda bakasiga amadovize hano mbega kugira ngo baze kwivuriza mu Rwanda nuko ibindi bihugu byabo ubuvuzi bwo mu Rwanda buzaba bwarateye imbere cyane kurusha ubwabo bantu baza kwivuriza mu Rwanda nizo mpamvu nyine atari ibyo ntabwo bakwirwa baza mu Rwanda ubu nuko mu Rwanda zari ubuvuzi bukomeye cyane kuruta ubwo mu bindi bihugu wenda duturanye noneho ukibaza uti niba bavuga bati abadepite bajya mu ntara bakabona nta miti hari yo kuvura ibintu byoroshye ibintu bisanzwe indwara zisanzwe nta miti hari ndetse Dr. Ngamije minisitiri w'ubuzima akajya akavuga ati imiti iheze mu nzira ntigeze iza ariko byose mu Rwanda nta miti hari iyo ni fact nta miti hari u Rwanda ruzaba santere y'ubuzima abantu bazajya bajya kwivuza mu Rwanda bava mu bihugu bakaza kwivuza mu Rwanda gute ngo batanga amadovize kandi mu Rwanda ubwaho nta miti hari ahangaho ni ikibazo umuntu yakwibaza donc ahangaho mberetse ko hashobora kuba hari impamvu ebyiri ya mbere nuko ari bya bindi bya negligence cyangwa se byo kutita ku bibazo by'abaturage bavuga ati abaturage ni benshi baraduhenda ntabwo twabagurira imiti tukazabona amafaranga ntitwazayabona kimwe na kuriya bavuga ngo abarimu ngo ni benshi cyane ntitwabaha umushahara munini amafaranga ntitwazayabona indi nuko indi mpamvu nuko bashobora kuba nta mafaranga ahari mbahaye urugero rw'uko bavuze bati babishyize hanze bati nta mafaranga dufite kwangaje abarimo urumva rero ko niba dafite amafaranga kwangaje abarimo bashakana n'amafaranga bafite yo kugura imiti y'abaturage urumva kangaho ni ikibazo gikomeye ariko urumva ko rero hariya ngamije ntabwo yatubwiye ukuri ikintu umuntu yanamubaza nuko dr ngamije twamuretse ko ikibazo ari icyakera cyo kubura imiti ntabwo ari icyavuba ni icyakera cyane urumva ko hariya yatubeshye bo ikindi muntu yavuga niba abaturage bo mu Rwanda ko hafi barenga 90% bivuza kuri mitiweli niba bajya kwivuza ntibabaha imiti bakababwira bati mugende mujye kwirwariza mu mafarumasi mwirwarize kandi abaturage mu Rwanda barakingiwe birumvika n'ibintu bizwi hose ubwo mitiweli yabo yabikimaze iki kundi umuntu agenda akikokora akakora ibyo akora akikokora agashaka mitiweli kugira ngo najye kwivuza bazamuha imiti niba nta miti bamuha kwa muganga mitiweli iba yataye agaciro ntakibimaze reka ndekere aho ngaho Jean Pierre ijambo ni ryawe
nye urakoze Edouard urumva ubivuzeho ariko iki kintu cy'ubuvuzi kijyanye n'ubuzima ngira ngo twize kubivugaho cyane tuvuga kuri ziriya poste de sante twazivuzeho rwose twibaza n'uburyo zishobora gukora ariko na mituweli kandi mituweli abaturage bose barubuje gutanga mituweli ariko kwivuza kugira ngo babone imiti bakwiye bikaba ari ikibazo ariko nanone twe twibagirwa yuko biriya bintu Kagame nyine aba ari gukora byo kwandura n'abantu arabyibagirwa iriya serivisi y'ubuvuzi mu Rwanda Amerika igomba kuba ifiteho yenda nka 90% mu bintu Amerika ifasha u Rwanda muri serivisi y'ubuvuzi amafaranga yayo iriya USAID muziko ari ibintu by'ingenzi byibanze ifasha u Rwanda ubwo si yenda ni cyambere simvuga ko ari yo yonyine ariko ifasha no mu byerekeranye n'umutekano mu byerekeranye n'uburezi byose ariko ubuvuzi ni ikintu cyambere gikomeye iri ya leta ya leta z'ubumwe za Amerika ifasha ku Rwanda ngiye ntekereza ko biriya bibazo kubitindaho cyane n'iki giki cy'ubuvuzi kugira ngo ngire nti akivugeho yongera hena na mugenzi we uriya ministre ngamije nuko bazi ko kigiye gukomera cyane kubera ko sintekereza ko niba mu byukuri igihugu cyarezwe Amerika ikabigiye kukiburanisha kikaba kigiye kujya kibaye muri biriya bitaro mu banzi mbese mu bihugu bitavuga rumwe na Amerika ntabwo ntekereza ko ari amafaranga yajyaga mu Rwanda cyane cyane mu bintu nk'ibi ngibi bikomeye by'ubuvuzi bw'ibanze ko azongera kujyayo ndero kugira ngo babitindeho nk'abiriya nubwo nta n'ibisubizo yagiye abaha ariko ni nko kubwira abantu ko bigiye gukomera kurushaho kandi n'ubundi nabivuze yanavuga ati ibiciro bigiye kuruza kuzambuka ndavuga ministre uriya Edouard ubwo rero uriya ngamije we akavuga ati bagiye gufatanya ngo bagiye gushaka ngo barimo barashaka ngo abantu ngo kubafasha ngo bafite amikoro ngo bafite ubunararibonye bafite iki hariya avuga ngo uredi ngo yamaze kubona ngo wafata ngo amavuriro ngo agere ku 198 ngo mu 2200 ariko ubwo bumva baracyari benshi kandi nibwo yabivuze ntago wamenya ari niba ari nabyo rimwe na rimwe harigihe bashaka ibisobanuro kugira ngo abone icyo babwira bariya abanyamakuru ko abanyamakuru nabo ntago baba boroshye yenda nubwo utahavuze cyane ariko nge uko nabonye biriya biganiro premier ministre asigara agirana n'abanyamakuru yibanda ku ijambo ryo kubabwira ngo ko ari abafatanya bikorwa ba leta ngo niko kubiyegereza agira ngo bajye batanga amakuru nyine ayishimagiza nka biriya tumenyereye by'abampuri kina barucago noneho n'abari abanyamakuru abenshi bakiri n'abajene nabyo bakomeza bayivuge neza bavuga yuko leta ikorera neza abaturage nta kibitagize ngo umuntu akore ikosa ku giti cye ngo ntabwo ari leta yari gute ariko leta niyo ikihagarariye rero kugira ngo abateranye bari abanyamakuru abiyegereze ababeshye abaha ibintu bitanafite n'ibisobanuro ababwire ko ibintu ari okay kandi ibintu by'ibikomeye ni cyerekana yuko buriya butegetsi bigeze ahantu habi cyane habi rwose kandi ntagaruriro niba bakomeza no kwenderanya n'ibihugu nka kuriya ntago yenda ibyo mu karere byo murabizi n'ibisanzwe noneho no muri Amerika yishingiraga igihugu mu bintu nka biriya bikomeye cyane none nawe bakaba bari kwiteraho ibibazo kubera umuntu umwe witwa Paul Rusesabagina ntibemere kuvuga bati ibi bintu turi gusabwa birakomeye ahubwo bagakomeza kunyuza hirya mayeri bakoza hirya bakoza hino babeshya kandi bigaragara ko ari ugutekinika ubwo rero nge navuga nti mu by'ukuri ntacyo abanyarwanda bakwiye gutega kuri ya leta uretse imibabaro no gukomeza guhendahenda kuvuga ngo ni leta gusa ngo y'abanyarwanda ariko ni leta mu byukuri iri autocracy yishyizeho kandi itegeka nabi yica abaturage ibafungira ubusa ibahonyora mbese ku buryo bwose cyane cyane ibambura uburenganzira bwabo bw'ibanze ubwo rero muri make nkabavuga nti ni ikinyoma nge mbona yaba ministre ngamije yaba Dr. Ngirente kubyerekeranye n'ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage kubyerekeranye n'abira by'amashuri nko warutanzeho urugero ibintu byose bagiye bavugaho mu nge mwiriya nama nasanze ari nk'urwiyerurutso ariko ahanini batanga nkawo ninge ari kubwira abantu ko ibigiye kurushaho gukomera niba bibona bye kuzabatungura ariko nanone nanyegereza bari abanyamakuru ko ari bo bahereza amakuru ku baturage basanzwe mu gihugu cyose kandi ibihe turimo ntago biri bworohe cyane kubera yuko nubwo tuvuye muri COVID bakaba bari kwitwaza n'intambara yo muri Ukraine birumvikana ko hari kiri guhungabanya ariko ntago icyo kintu ari kinini cyane ibintu byari byarapfuye na kera nk'uko batangiye bivuga ibintu by'amaposte de sante na mitiweli ni ibintu twagiye tuvuga duti ibi bintu bikorwa nabi ntibagire icyo bakosora ahubwo bikarushaho kujya habi ubwo rero yiyongereyemo ibibazo nk'ibi ngibi kandi twarabivuze ntese ko ubona bari mu gihe cya COVID si yose irimo ejo hagiye haboneka n'iruka ry'ibirunga n'iki byose tukabwira duti hari ibindi bizajya biza bikomeye ntago ibibazo u Rwanda rubikize biracyakomeye ahubwo abaturage ni ugukenyera cyangwa se bagashyira kariya agatsiko hanze ku mugaragaro cyane cyane bahereye n'abariya abanyamakuru bakitandukanya na biriya bintu baba bari kubabeshya bakababwiza ukuri bakabereka ko mu by'ukuri barimo babeshya abaturage bagaha abaturage uburenganzira bwo kugira ngo bivugire ibibareba cyangwa bakore ibijyanye n'ubushake bwabo Edouard nge naho mbibonera nta kuri kurimo hariya ibibazo biracyakomeye nge nuko mbibona murakoze
Jean Pierre katiyo kugira ngo cyagatatu nkuko ari ubikomojeho iriya conference de presse cyangwa kiganiro nagiranye n'abanyamakuru hari ibintu bari bamutegerejeho ariko atavuze kuko urabona yaje avuga ibintu byinshi wenda tuvuze muri make yavuze iby'Ubugande ngo bagiye ku hari ibintu ngo bari baravuje ibintu byo by'Ubugande kuza mu Rwanda bicuruzwa ngo bagiye kubikomorera ubwo nuvuga ko bari barabivuje kuza mu Rwanda ngo bagiye kubikomorera i Burundi wumvise ko bavuze ngo baravugana n'u Burundi ku buryo ngo bashobora no gutanga bariya abantu bashatse gukora kudeta i Burundi muri 2015 bakaba bihishe mu Rwanda ngo bashobora kubatanga ibyo nabyo nabyumvisemo muri kiriya kiganiro ariko tugiye mu byerekeye imibereho mibi y'abaturage ahangaha abanyarwanda bamaze iminsi bataka ikintu nge nabonye kitanashimishije muri biriya bisubizo bya Ngirente Premier Ministre Ngirente nuko avuga ngo ntabwo guverinoma ngo yabuza ibiciro kuzamuka ibyo ni inkuru yo muri Kigali Today ngo ntabwo guverinoma yabuza ibiciro kuzamuka ariko ngo ntibizabera abanyarwanda umutwaro ngo ntibizabera urumva ko aravuga muri future mu gihe kizaza kwa nkaho ubu ngubu nta kibazo gihari ngo Edouard Ngirente agomba kuba atazi ku bintu bihagaze ubu ngubu ko abantu bashinyirije bapfuye bashize donc inzara yabishe ibiciro deja bibageze aharindimuka we arabishyira muri mu nzagihe kwa ngo ntabwo bizababera umutwaro nkaho ubu ngubu nta kibazo gihari ibibazo deja byababera umutwaro hashize igihe kirekire ibibazo byababera umutwaro hashize igihe kirekire barabisanga mwe ntabwo urikuvuga ngo bizagira gutya nkaho mu nzagihe nkaho ngubu nta kibazo gihari kibazo kirahari bakimaranyije ibiriya bibazo by'ibiciro byarabazonze cyane ahangaha rero urumva ko ntabwo kuvuga ngo ntibizababera umutwaro ntabwo ari yo forme yagomba gukoresha kuko ni umutwaro deja urahari bawumaranye igihe kubera biriya biciro byatumbagiye noneho rero iyo avuze ngo ntabwo ngo bizabera umutwaro urashaka wavuga uti boke arabivuze gutyo ibibazo by'ibiciro byatumbagiye byazonze abanyarwanda birirwa bataka ibyo ni ibintu bizwi azarebe ibyo abantu muri abakadire muri Banki Nationale baravuga bati ibiciro byaratumbagiye cyane bihangakishije abakire n'abakene none we yaza akavuga ngo ntibiza babera umutwaro nkaho ubu ngubu naho bimeze neza tubonye ibibazo bya kera ahubwo avuze gutyo ngo ntibizabera umutwaro yagombye kutwereka igisubizo ni ikihe natwereka impamvu bitazababera umutwaro kuko ibyo bintu ntabwo bifututse ibintu abavuze yavuze ngo ntibizabe mutwaro nuva ko hari ingamba yagombye guhita proposa zizatuma ibyo biciro bitabera umutwaro wenda akavuga ati bizazamuka natwe tuzamura umushahara bizamuke tuvane imisoro bizamuke tugire gute noneho cyo gihe wavuga ati koko uriya muntu ibi avuga nibyo ibiciro ibiciro bazabicungira hafi ku buryo uko bizajya bizamuka bazajya bagenda nabo bazamura umushahara wenda bagabanya imisoro ku biribwa bimwe na bimwe cyangwa n'ibiciro by'ibanze bimwe na bimwe bagenda bagabanya bavanaho umusoro kugira ngo abaturage boroherwe noneho cyangwa se bashyireho umushahara fatizo noneho abaturage uko bizamuka nabo bagende bazamuka bazamuka amafaranga binjiza agenda azamuka ariko nta kintu yatanze hari na gisubizo yatanze kuvuga ngo ntibizabera umutwaro akarekeraho kuki bitazabera umutwaro sobanuka ukuntu bitazabera umutwaro kandi nta kintu utangaje nta kintu batangarije nkuko nabibabwiraga yashobora kuvuga ati turabashyiraho umushahara fatizo abaturage bamaze iminsi barira bavuga bati dukeneye umushahara fatizo uhuye n'ibiciro biri ku masoko ibiciro byaratumbagiye cyane umushahara wacu n'uwa kera cyane ntabwo uyuhuye n'igihe ntacyo yavuze hari ibiciro by'ibiribwa n'ibicuruzwa by'ibanze ibintu by'ibanze cyane cyane n'ibiribwa by'ibanze bikenerwa n'abantu benshi hari abantu baravuga bati abaenda azavanaho umusoro kugira ngo bihinduke noneho abantu benshi babashe kubyigondera icyo ngicyo ntacyo yakoze yashoboraga n'abafite abana yashobora kubagabanyiza minerivari yashobora kugabanya mitiweli yashoboraga mbega kubavanaho umusoro w'ubutaka ibintu byinshi hari ibintu byinshi yashobora gukora ati nge mbavanyeho wenda amazi tuyagabanyijeho igiciro amashanyarazi tuyagabanyije igiciro bityo usibye kwenda ugabanyije igiciro cy'amashanyarazi ntabwo byagera ku bantu bose kuko benshi ntibayatunze ariko wakora ku buryo buri cyiciro ugenda ureba ikintu ubavaniraho noneho ubagabanyirizaho noneho kugira ngo boroherwe kwa bashobora no kuvanaho imisoro ya FPR imisoro ya FPR imeze nabi kandi ntigigabanuka ihoraho iyo abantu batariye bashonje ntihandi imisoro ya FPR irabasonga kurushaho urumva ko ikintu nacyo bashobora kukivanaho urumva abantu bavuga kuko hari ikintu yakoze ariko nta kintu yakoze yaje aravuga ngo gusa ngo ibiciro bizagumye bizamuke ntacyo twabikoraho ngo ariko ntabwo bizabera umutwaro gute usobanura ukuntu bitazabera umutwaro ukoze iki kugira ngo bitazababere umutwaro ukoze iki ni iki ni geste yihe ukoze ntayo ntayo yigeze akora numva ari kwangarije banamubajije bati agaciro faundi ko harimo miliyari 200 kandi yatanzwe n'abanyarwanda none nabibonye iyo nkuru y'umuseke hari ngire ngo bavuga bati agaciro abanyarwanda abakora bagiye batanga purusa imwe ku mushahara wabo buri gihe abacuruzi batanze amafaranga buri wese yatanze amafaranga none kuki agaciro kandi mutafata amafaranga ngo aramire abantu ko ubuzima bumeze nabi ibiciro byasaze abantu bashonje agaciro kandi kazaramira abantu ryari niba katabaramiye ubu kandi icyo kibazo twanakibaje mu gihe cya covid avuga ati agaciro kandi ko ari amafaranga y'abanyarwanda yavuye mu misi y'abanyarwanda nataramira abanyarwanda muri ibihe bimeze nabi azabaramira ryari Edward Ngirente yavuze ngo no ngo igisubizo ngo atanga ibisubizo bihwanye n'ibibazo byaje ngo ntabwo biragera igihe ngo bakoresha agaciro fawundi urumva ubwo n'ibyo ngibyo babeshya ariko nawe ntazaha amafaranga agaciro fawundi ari ahabwiwe n'ikizi ntagaraye amafaranga ni akagame niwe uzaha yashyize urumva rero ko ahangaha ni ibibazo bikomeye urumva ko ibintu byose bamubajije ntabwo yabishubije nta cyizere ntacyo yabahaye nta mbese abaturage baviremo aho abantu bari bamutegereje ibintu byinshi jete yashobora gukora ibintu yashobora gukora byo byatuma imisoro igabanuka wenda amafaranga abantu binjiza akiyongera n'ibiki byose nta mezure yo kurengera abaguzi yigize atanga yavuze gusa mu magambo ngo ibiciro ngo ntabwo bizabera imitwaro urumva ko yabeshye ikindi yavuze nabonye ni uko yavuze ngo avuga kuri kaya bamuriki avuga ngo leta y'u Rwanda ntabwo yishimira ngo ntabwo ngo barya ruswa ngo ntabwo yihanganira abantu barya ruswa ayo ni amagambo ya Nirere wa undi Madeleine twavuzeho muri umugenzuzi no umuvugi mukuru nawe ngo leta y'u Rwanda ntabwo yihanganira abarya ruswa ko ari premier ministre ayo magambo ashobora kujya mu ntego akayavuga ashobora kugenda akajya imbere y'umuvugi mukuru nako umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ayo magambo ngo leta ntabwo yihanganira ruswa ejo bundi twabonaga mu nteko abadepite barimo kurira babaza bati ububasha bwawe burihe mugenzuzi mukuru w'imari ya leta ko abantu banyereza amafaranga ya leta bakanyereza bakarya ruswa bagacunga nabi bya rubanda ntibahanwe bagakomeza imirimo yabo habuze ubahana ubucamanza ntibubafunge bipfira hehe urumva Ngirente yarangiza akabeshya ngo ngo leta y'urwanda nta wihangana ruswa kandi abayirya bafite umuntu bakingira ikibaba ku buryo bigera no mu nteko abadepite bakarira bati abantu bononi bya leta bacunga nabi bya leta barya ruswa bagira bate nta ubahana kubera iki kuko bakingira ikibaba yangiza ngo nawe akavuga brema ngo leta y'urwanda ngo nta wihangana ruswa umva ko ni ibintu bidashimishije kubona umuyobozi w'umuri wa rwego avuga amagambo nkari reka ndikira ngo aho Jean Pierre utanga itekerezo cyawe kuri ingingo y'amandiyaho
ntabwo ndajya kure cyane y'ibyo uvuze kubera yuko hariya byirigaragaza we premier ministre nyine bari abanyamakuru baranabyumva ibintu byose barabizi rwose ku buryo bworoshye ku buryo nawo yenda ntekereza ko abenshi bahaguruka babona ko abateye ipindi nyine akigendera urabona uriya munyamakuru yamubaze tese ikigega gaciro kizakoreshwa ryari ko turi mu bihe bikomeye kandi nyine we yarimo yivugira mu nzagihe ngo ibintu ngo ntibiziyongera cyane ngo ntabwo biziyongera we avuga kandi deja abantu bari muri crise already abantu bari muri crise ikigo cy'isuka mbere kiri kugura amafaranga ahanye n'amadolari hejuru y'amadolari abiri mu gihe ahandi ikiro kigura igice cy'idolari ubwo urumva abantu bageze mu gihe bari muri crise ariko we nka premier ministre n'abamwegereye ndabahembwa amafaranga menshi ntibazi ko abaturage bo bamaze kugwa kera batagifite uko urw'inyagamburiro rero ikibazo kiri hariya ni uburyo kiriya gihugu cyubatse nabi kirimo kimeze nk'ikirimo ibihugu bibiri igihugu cy'abakire n'igihugu cy'abakene noneho abo bakire bose bakireba ntibarebe wa muturage uzajya usanga ari wa wundi ucuruza ku gataro babandi bakubitaga mu gihe cya covid ngo ntibambaye agapfukamunwa cyangwa ngo bakambaye nabi abo bakaba ari abo gukubitwa bakaba ari abo kubonwa ngo nk'abarya ruswa noneho n'abarya ruswa bo muri kiriya cyiciro cyo hejuru ntabwo bavugwa bakingirwa ikibaba benshi nk'ubungubu murabizi biriya byaba bamuriki ariko si bo bonyine ni ukuvuga ngo umukuru w'agatsiko ariwe perezida Kagame yiheraho agafatayo hejuru menshi akayakora icyo ashatse ntawumubaza ntawugira gute noneho bajya kureba bagasanga yenda nka wa mugitifu w'umurenge wariye nka miliyoni nk'ibihumbi nka mirongo itanu bya ruswa by'ikaramu dore ko bavuga ngo by'umuti w'ikaramu ugasanga ariwe bakurikiranye ngo abaturage ngo abategetsi barya ruswa ariko barya menshi ntibabakoraho ni abantu babibereye aho ngaho rero ibintu yagiye avuga ibintu byose premier ministre ubundi nk'uko tubizi ni umuntu wagiye aterekwa hariya nawe yenda harigihe binamugora kwisobanura cyane nubwo yenda ataba excuse n'umufatanya w'ibikorwa ariko nyine umuntu urya amafaranga menshi ni abantu barimo perezida Kagame nyine n'abandi bamwegereye ariko kuko ngire ntihari ubuje wo kuvuga imbere y'abaturage kugira icyo atangaza urumva nawe ntekereza ko nahari aba yavuze icyo avuga mu by'ukuri kugira ngo asobanure ibintu biri mu gatsiko ke mu bantu bimwegereye kubisobanura ari ibintu bigoye kure kuko n'abindi abantu bagiye batubwira bahimbara bose bavuga ati Kagame ntabwo ari umuntu ugirwa inama ntekereza ko ari nk'umuntu ugirwa inama bari gukora ku buryo biriya bintu akora atakagombye kubikora nk'uko ikibazo cya Rusesabagina kiri hariya ari Kagame ku giti cye n'abantu be ariwe wakikururiye noneho kigiye no kubakuta amafaranga menshi ngira ngo Shaye Kambanda yasobanuye ibintu bya ziriya manza uburyo bitwara amafaranga mu by'ukuri ni agahomamunwa ahantu nyine abanyeshuri basaranganye igitabo ari nk'makumyabiri cyangwa mirongo itatu igitabo kimwe cyangwa se abantu batagira amazi cyangwa se abantu nyine badafite umuti nka kure kugura parasitamoro bigoye ubwo ugasanga amafaranga Kagame arimo arasa n'umena amafaranga mu bantu b'abaherwe b'abakire kandi abaturage bibarirwa basami isazi ku munwa barakubitwa barenganwa barenzira ubusa abandi bagafungwa abantu bagafungwa ku buryo butagaragaza icyo bafungiwe abandi bakaborera mu magereza ubwo ngubwo ikibazo kigakomera gutyo ariko mu by'ukuri nk'uko wabivuze ni ikintu kibabaje cyane kubona premier ministre ajya gusobanurira ibintu bigomba kugera ku baturage bo hasi kandi abaturage bo hasi nibo benshi bagomba no kujya babimenya nk'uko bavuga ngo abarimu ni benshi nyine ni benshi kuko nabo bafite akazi gakomeye ko kwigisha abaturage bo hasi kandi benshi bakeneye none rero nibo bagombye kwitabwaho none bo bababona nk'abantu batabafitiye akamaro ariko kandi bari abaturage nibo leta niwo gihugu ntabwo bari aba president Kagame n'abandi bo hejuru nkabo bajya hariya ngo bavuge ngo igihugu ni cyabo kandi barabizi bo bake kandi bashobora kugira kugira ingorane nyinshi nari amafaranga tuvuga akiyongera ubwo nyine navugaga urubanza rwa Rusesabagina rwikubisemo ni ibintu byakuruwe na president Kagame wenyine ku giti cye ni decision yamuvuyeho nta wundi muntu yaturutseho nta wundi munyarwanda wundi none ubu bagiye kujya batangamo amafaranga yatangiye kubarwa amafaranga atakavuga ko ari urubanza arimo aragenda kandi abaturage bari nta ufite icyo kurya twagiye tuvuga ibyinshi abana uko babura ibyo kurya ku mashuri uko abana batungwa n'umuneke umwe ku munsi cyangwa igice cy'umuneke ibyo ugasanga ni ibintu biri bizari rwose dufite igihugu ntakigenda ariko iherezo rya byose ni uko yenda kariya gatsiko kagomba kuvaho abaturage bagomba kubona ko kababeshya umuntu wese uri mwiriya leta usanga ko ari umunyakinyoma ngira ngo twaravuze cyane biriya bya bampura iki yajya agahirwa aririmba ubutegetsi avuga ati kurya ruswa ni umwanda umuntu urya ruswa ni umwanzi w'igihugu ariko wajya kureba ugasanga niwe bari kuvugaho ngo arya ruswa nawe kumuhana urabona ko nk'isi ntawe uzi ko bigenda ariko ibyo ari byose abantu bari hariya uhannye ngira ngo bose babahanuka barangiza ariko uhereka umukuru w'igihugu niba ari ibyo bintu batarashobora kubisobanukirwa cyangwa niba babisobanukirwa bakabona ari ikibazo kivanaho ubwo aho ngaho niho tubabwira tuti iby'agatsiko mu by'ukuri bisa n'ibyarangiye ni nko kuvuga ngo turufu bacungiragaho byararangiye kugera n'aho banduranya n'ibihugu byari bitunze bikora mu mifuka yabo babavuganira mu biriya bintu bya lobbying n'iki byose ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo iturufu barishaga isa nk'aho yarangiye wa mugani wa barasinda avuga ati bashyireho agapira hasi n'umari diyani wabivuze nubwo nyine batamubereye neza diyani cyagiye yiyamamaza avuga ati mushyire agapira hasi dukine ariko banze kugashyira hasi kiriya gihe ariko bazanagashyira hasi ntawe uri kukabaka kubera ibibazo abaturage ubwabo bazababwira bati muduhe ibyo mwadusezeranyije numva rero ari igihe cyiza cyo guhaguruka duhane numva nabangarukirije aho
urakoze Jean Pierre hari inkuru tugiye kujyaho ni inkuru yerekeranye n'imicungire y'imfashanyo zihabwa abantu b'abakene mu Rwanda cyangwa se imishinga ijyanwa mu bantu b'abakene hari mbibukije gatoya hari inkuru ya za biogazi muzi neza ko iyo nkuru za biogazi umushinga wazo waguye mu mazi noneho uwitwa Musoni akiri minisitiri w'ibikorwa remezo yagiye gutanga ibisobanuro ngo bavuga ko ngo impamvu ngo umushinga wa biogazi waguye mu mazi kandi amafaranga y'ishyano ryose bavuga ko ngo 75% yari agenewe uwo mushinga ngo yagiye mu bintu by'amahugurwa ibintu by'ibisobanuro ibintu by'ubukangurambaga noneho 25% gusa aba ariyo ajya mu mushinga wa biogazi nyirizina no ni nk'ahandi wenda bavuga bashoboka bati mugende hari abana bagwingiye tureka dushake umushinga watuma tubondora bantu bagatanga ugatekereza kwenda umushinga uzaza uzanye amata uzanye amafu uzanye ibiribwa bindi ibintu byo kondora abo bana baba baragwingiye none amafaranga aho kugira ngo yagure ibyo bintu nyine bifatika byo kondora abo bana ahubwo bakayashyira mu mahugurwa yo guhugura ababyeyi babo uko umuntu ateka amata uko umuntu akoroga igikoma uko umuntu asoroma dodo ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ayo mafaranga yose yagombaga kujya ubundi yagombaga gufasha abo bana abagurira amata abagurira igikoma abagurira amafu abagurira imboga abagira gute yose akazashyira mu mahugurwa y'abo bantu badafite aho bahurira n'icyo kibazo bo hanze noneho abana bagasigara aho ngaho ugasanga amafaranga yarasohotse agenda agura esanse y'abo bantu baza guhugura agura moto zabo agura amamodoka yabo igire gute mo birangira abana nta kintu babonye kugwingira bigakomeza kandi mwibuke nanone ko icyo kibazo ni ikibazo kishaje kizwi muzi neza ko bajyaga barega ibiriya bihugu by'i Burayi baravuga bati iyo baduhaye imfashanyo bohereza n'abantu bo kuyirya bakohereza imfashanyo amamiliyoni noneho bakohereza abantu bo bakopera babazungu baje ngo bazakora muri iyo miryango izatanga iyo mfashanyo ahubwo bakabahemba amafaranga menshi cyane ku buryo usanga aya mafaranga bahafashije u Rwanda cyangwa bafashije ibindi bihugu bya Afurika kubera iyo mishahara miremire y'abo bantu baturutse Burayi baje baherekeje ayo mafaranga ugasanga bayamariye muri iyo mishahara yabo babaguriye amamodoka amazu meza yo gukodesha bagira bate ugasanga wa mushinga ntakigejeje ku baturage kubera ko ya mafaranga bafashije igihugu yisubiriye iwabo kubera ko ya mishahara y'abantu baje baherekeje izo mfashanyo yari miremire cyane ku buryo abaturage ntacyo basigaranye icyo ngicyo muzi rero ko kibaho ntabwo ari ikintu gishyashya noneho rero ejo baduhaye umushinga uyu munsi hari inkuru nabonye uyu munsi iyo nkuru ndumva ari mu gihe ko marangire ngo iyo nkuru iravuga iyo nkuru yanteye ubwoba bavugaga ngo ni miliyari 8 ngo zizafasha urubyiruko ngo kwiteza imbere noneho wajya gusoma iyo nkuru wareba ikintu kirimo ugasanga ni bya bindi nk'ibi nibyo maze kuvuga bati urubyiruko tuzagenda turwigishe gukora imishinga urubyiruko tuzagenda ngo babigishe iki ngo babigishe reka nshaka ibintu ukuntu bavugara ngo babigishe gukora imishinga ngo babigishe ngo abantu bakora amasosiyete ngo babigishe ngo bahuze n'abantu ngo b'amabanki ngo bahuze ngo uko umuntu akoresha igishoro ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ariko mu by'ukuri icyo urubyiruko rukeneye rwo mu Rwanda murabizi icyo kibazo duhora tukivugaho ari urubyiruko rwize urutarize ikintu babura kugira ngo bitangire imishinga yabo ni cash amafaranga afatika cash kugira ngo batangire imishinga yabo wowe amafaranga baroheje kugira ngo yabahe kugira ngo kujya kwigisha umuntu uko bacuruza boutique kujya kwigisha umuntu uko bakora ibyo bintu bigatuma amafaranga yari kuzamugirira akamaro bari kuzamuha ashirira mu mahugurwa yawe none wowe wamfashije ukohereza n'abantu bo kurya amafaranga wamfashije ugasanga ngiye nta kintu mbonyemo kubera ko abaje kumugura yose barayijyaniye yashiriye mu mishahara yabo n'umamodoka yabo no muri za essence zabo n'iki byose ariko ngiye nta kintu nsigaranye wumva ko urubyiruko rukeneye ibintu bifatika amafaranga yo kugira ngo bajye mu mishinga yabo bihangire imirimo nk'uko babivuga bakore udushinga twabo yorora inkoko ukora butike akore butike ugira gute ariko aho kugira ngo amafaranga uyabahe ikindi mu ntoki bayafate bakoresha ibikorwa wowe uje kuvuga ngo urabaha amahugurwa kandi ayo mahugurwa azatuma ayo mafaranga azashyira muri abo bantu baje kubahugura urumva rero ko ahangaho ntabwo avuga ngo urubyiruko nta kintu ruzavaramo ko amafaranga azashyira mu mahugurwa muri abo bantu baje kubahugura nibo bazarya bakayamara urubyiruko rugenderaho urumva rero nibyo mubona rero bavuga ngo amafaranga yarasohotse muri menshi ariko ugasanga ugasanga nta cyahindutse ku baturage ubukene buracyahari twigeze kubaza ikibazo bigeze iriya nisiri kiriya kigo kiboresha imibare kigeze gusohora raporo kivuga kiti muri hagati ya 2014 na 2017 ubukene ntibwagabanutse kandi amafaranga yo kurwanya ubukene yabaye menshi batubwira ko ngo basohora amafaranga menshi yo ajyanye no kurwanya ubukene ayo mafaranga yasohokaga buri mwaka imyaka itatu yose arasohoka ariko ubukene ntibwagabanuka none se amafaranga yagiye he nuva ko amafaranga ntago yageze kuwo yaragenewe ugashobora kuba yagiye muri ibyo ngibyo abahugurwa ugasanga aho kugira ngo amafaranga bayahe abo agenewe bikenure barebe ibyo bakora bizamure ahubwo bakoresheje amayeri amafaranga bahimbye ibintu by'amahugurwa amafaranga barayikubiye barayigaruriye muri ubwo buryo bw'amahugurwa bakihemba menshi mu buryo bw'amahugurwa abo bantu bagiye guhugura ni abantu babo bakabohereza aho ngaho bakavuga ngo bagiye guhugura abantu noneho ayo mafaranga yaragenewe gufasha abantu ngo bivane mu bukene ugasanga ntabageze ahubwo atwawe n'abo bantu bavuga ngo baje gutanga amahugurwa ni kuko gihe ari uko nguko byagenze kubera ko nta kuntu wasobanura ukuntu amafaranga yo kurwanya ubukene yasohotse bakabigaragaza ariko ubukene ntibugabanuke amafaranga ari ahantu yarengeye ibyo byose ntabwo yageze ku bakene abo yaragenewe ntiyabageze kuko yabageraho baba baravuye mu bukene niba ataravuye mu bukene afite ahandi hantu yarengeye urumva ni ibi ngibi batubwira ngo habaye imishinga imeze gutya byo kurwanya ubukene ariko ubukene ntibugabanuka kubera ko barabeshya ngo bagiye gufasha abantu ariko ibyo bafashe ntabwo bibageraho bajya muri ibintu by'amahugurwa n'iki byose amafaranga yose bakayikubira bakayigarurira ugasanga ubukene ntibutirimuka ntibigire gute donko nahangaha ni kibazo gikomeye cyane ninkabyo rero basekaga ibihugu by'Iburayi ngo biraza bigafasha Afurika ariko bikohereza n'abantu babakopera abakozi bahenda cyane bakaza izo mfashanyo zavuye Iburayi bakazivanamo imishahara ikomeye cyane amafaranga akasubira aho yavuye binyuze muri iyo mishahara miremire baba bahaye aba bakozi baza baherekeje izo mfashanyo urumva rero kwangaha ni bimwe murabona impamvu nyine abaturage bacu badatera imbere ni ntabwo ibibagenewe ntabwo bibagera ko reka ndekera aho ngaho Jean Pierre Jamoni ryawe Jean Pierre watwumva Hello Jean Pierre watwumva
Aho ndi kukumva Edouard
Ewaru kuri mute watanga igitekerezo cyawe
Nandagiye kuri mute ariko ndimo ndakumva rwose iki kibazo rero cyerekeranye n'imishinga nk'iza biogaze njyewe kirimo ibintu byinshi cyane buri uzajya ubona uvuga ngo u Rwanda yenda ngo uri u Rwanda rwabonye amafaranga menshi cyane rwose ariko hari imishinga uyu muntu agiye kubaka nk'inzu nka hariya inzu n'ikintu kigaragara ushobora kubaka inzu ku mafaranga mu by'ukuri atari menshi ariko iyo bigiye mu imishinga yindi yagitegurwa ntikorwe usanga amafaranga yaragiye ahera muri beneyo mu bagiye bayatanga nje ndibuka na hano kuva genocide yaba iki gihugu cy'Ubwongereza cyatangaga ngo miliyoni 80 za buri mwaka z'amapaundi ariko hariho na systeme yuko boherezagayo ngo abantu ba volunteri bo kujya mbese ngo kujya gukora ubu volunteri urumva ibintu business bakora ibintu ababa babizi mu Rwanda hari gihano hari projet nyine abantu bo mu ntore bariwaga bashaka abantu bo kugira ngo bajye gukora akazi ku volunteri mu gihugu cy'u Rwanda ubwo urumva ko amafaranga mu by'ukuri bagendaga ari aba volunteri ariko mu by'ukuri ntago wavuga ko ayo mafaranga batayakurikiragayo ubwo rero wabigereranya na bari abantu bavuga bati projet iraje bagatangira bagashyira abantu ngo mu mahugurwa abantu bakagurira amamodoka yo kujya bagendamo ngo bagiye guhugura abo bantu bakababanira amafaranga y'uko munsi niba yagiye ngo kujya guhugura abantu utekereza nka biriya bintu byo guhugura byenda byo kubwira abantu ngo byo kugaburira abana neza hari ibintu bajyaga bagira ngo byo kubaka amashyiga ya kijyambere ibintu nk'ibyo ngibyo ariko umuntu wabyiriwemo iyo kugira ngo umutunge ku munsi umuha amafaranga menshi rwose ariko hariya uko bimeze ni ya amafaranga bavuga bati nayo gufasha abakene ariko agasubira kwa bene yo nyine urumva abo bantu bajya ngo bajye guhugura abandi nabo mu by'ukuri batanabizi n'ibyo babahuguramo ariko babagara abana n'abana bo mu gatsiko ntabwo ari abantu bakure babwira bahuwo mushinga ngo genda ngo ujye guhugura ngo abantu ujye kubigisha uko bakora kubigisha abantu kugira iby'indyo nziza n'iki cyangwa gukora akarima ko kabira bitoka akarima ko mu gikoni ziriya jaride urumva biriya ni ibintu abaturage n'ubundi basanzwe bazi gukora ariko uwo muntu wagiye kubikora wo mu gatsiko cyangwa umwana wo mu gatsiko amafaranga niwe aramugarukira ikindi wareba nka biriya bintu twahoze tuvuga biriya bya Miss Rwanda urebe iyo bagiye bajyanye abana b'abakobwa ari benshi urabona ni ibintu by'urubyiruko byo kwidagadura byo kugira gute byagakwiye mu by'ukuri kuba atari ibintu bibi abantu bafite intego y'ibyo bigamije kodi misubana n'ahantu ku isi hose irahaba ariko hariyaho warareba ugasanga nta mwana ushobora kugira ushobora kujya ku rwego rwa bariya ba 20 ba mbere atari umwana uzwi cyangwa atari umwana wo mu gatsiko ubwo rero ni kuvuga ngo uretse uri bube Nyampinga n'abari butware ariya makamba bose bagombye kuba ari abantu bazwi bo nyine bazwi bafite aho baturuka bafite aho bakomoka benshi uzi ko batwaraga ngo ririya kamba akenshi basanze ngo ari abana b'abasirikare kirosite sabana n'abasirikare mu by'ukuri nibo bagombye gutsindira ibintu byose ibintu baba bavuze hariya ugasanga rero ni ikintu cy'ikimenyane ni ibintu byo wa mutungo bari gutanga bakongera bakawisubiza ugasanga amafaranga ntaho yagiye ahubwo yavuye muri bene yo arongera basubiramo ni naho rero ni imishinga bagira yaba ibya biogaze ikintu cya elegitirisite cyangwa umuriro muri rusange mu Rwanda uracyari hasi cyane ntabwo wavuga ngo imyaka isi yose yateye imbere ku muriro yihagije ku bintu by'iterambere n'iki ntabwo nkurikije ikiganiro mwakoze na Serge na Chantal Nyange ejo bundi muvuga ku byerekeranye na elegitirisite n'umuriro ubutinde bw'umuriro harya buracyahari hari amashuri na n'umuntu tugifite
mu Rwanda mu iki gihe adashobora kubona umuriro w'amashanyarazi uzi nje mu mashuri twizemo iwari wa umuriro wabaguhari kandi urabona hashize imyaka myinshi kugera iki gihe kandi ni ko iterambere rigenda ryiyongera ariko kugeza ubu ngubu ugasanga abantu barafite ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi mu gihe ubwenge bwiyongereye bwo kugira ngo abantu babe bakora nyine umuriro ugaburira mbese abaturage bose bakawukoresha ku bwisanzure ariko ibyo nta bihari niki iyo mishinga yose ihabwa beneyo ihabwa bari abirwa basingiza Kagame uzagire barucagu nyine niki mbese ubona ari ingabo koko ingabo yo kwiririmba umuntu n'abandi bose nka bariya bamuriki n'abandi benshi ariko tudashobora kubona bari nabigaragaza ariko hari n'abandi benshi babashinzwe gusingiza perezida ariko mu kazi nta kigenda ari kujya kurya amafaranga gusa ubwo ugasanga ubukene buriyongera imishinga nta kintu igeraho abaturage bagahora mu bukene ahubwo niba ikintu kinakomeye ndasoza no kwiyingingo ikintu kinakomeye buriya ubona bari abantu nka bacyumba bazira n'abari abatewo bari abanyamakuru bageraga ku baturage ikintu bazira nuko baragaragazaga ibi bintu leta imaze imyaka 28 ibeshya abaturage bakivugiraho ibibabe izakorerwaho uko byagiye bigenda bagasanga bari abantu ibintu bari gukora biragaragaza leta ko yagiye ibeshya sinzi niba wibuka ikinyamakuru cyitwa Financial Times iyo kiba nk'ikitandikwa n'ubwongereza gitangaza ukuntu biba statistique ntabwo kiba cyarasohotse cyangwa bagikoramo bari no kubafunga ariko kuya kubeshya kwa FPR ni nk'ibintu bibari mu maraso ntibashaka ko ikinyoma kijya hanze nibyo narimvuze bacyuma n'icyo bari kuzira kugeza n'ubu ngubu nta kindi bazira umuntu wese ugerageza kugaragaza uko abaturage batekereza ugaragaza ubukene bwabo ugaragaza imibereho bagasanga bagomba kugira ngo bamufunge cyangwa bene no kumugaragaza ibyo rero ukabona birazira abanyarwanda benshi kuko nanone ntago waba ushonje ngo ujye kuvuga utakiriya leta ibyo biragoye uburira abantu ngira ngo urubyiruko rugomba gutangira rukavuga ibintu uko bimeze abibohora bakibohora kuko ni igihe kigeze mu by'ukuri imyaka myinshi cyane ngira ngo abanyarwanda bakomeje kwihangana uko bashoboye ibyo by'imishinga bababeshya ibyo premier ministre yavuga iby'undi wese yavuga mu gatsiko mu by'ukuri bagomba kumenya aho kuri bakakugaragaza kandi no kubizira byaba ngombwa ku muntu abize kuko by'ukuri ni hahandi mu guca mu ziko ntigushya numva aricyo navuga Eduari urakoze
urakoze reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ingingo yacu ya nyuma turareba ikibazo ni ingingo ngufi cyane aho bavuga ko ngo uriya ministre w'ubwongereza uranayize kundusha Jean Pierre ni ibibazo by'iwanyu bavuga ko uriya Priti Patel uriya ministre wa interior y'ubwongereza hamwe na Biruta ngo bagiye Geneve kwisobanura umuntu yavuga ko ari kwisobanura kuri ariya amasezerano bagiranye yo kohereza abimukira bakava mu Bwongereza bakavanwa mu Rwanda muzi neza ko ariya amasezerano wenda batishobora barabikoze bagira ngo ni ibintu byoroshye ariko urebye abantu bayanenze urabona nka uriya perezida w'Abangirikani bishop w'Abangirikani wayanenze wabona ko ntuza guteresi uri utegeka umuryango w'abibumbye yarayanenze avuga ko ari amasezerano adahuye n'amahame y'umuryango w'abibumbye n'amahame agenga impunzi muri HCR binyuranye avuga ko ati adakurikije amategeko none Biruta n'uriya mudamu utegeka ministeri ya interior mu Bwongereza abona ko ngo bagiye Geneve kwisobanura imbere ya HCR cyangwa se iri ashami rya ONU rishinzwe impunzi na n'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu bajye kwisobanura kubera ko ibintu bakoze ntabwo bihuje n'amahame y'iyo miryango yombi urumva ko ahangaha harimo ikibazo kiremere cyane hagati aho ngaho mu Rwanda babohereje inkuru bagize basohoye inkuru berekana ngo amahoteli amahoteli abo bantu bazabamo abo babimukira ngo bazavanwa mu Rwanda bavuze ngo bari hafi cyane kuza bavuga amahoteli bazabamo bamwe n'amahoteli afite piscine aho bogera amahoteli meza cyane afite ibitanda by'ibitangaza bakanavuga ko ngo bazajya barya gatatu ku munsi ariko wakwibuka ko ninde hari umuntu avuze ngo mumbabare ntabwo nzi wari ntizimwibuka neza ariko hari abavuze umutegetsi wo hejuru avuze ngo nibaza ngo bazajya nkuko natwe tubaho agomba kuba ari shepa niba nibari aremkura ndasimbi simbyibuka ariko ari umutegetsi wo hejuru wavuze ngo ngo bari yabimukira nibaza ngo bazabaho nkatwe nkuko tubaho none se abanyarwanda bose barya gatatu ku munsi cyangwa se abanyarwanda muri ari amahoteli arimo piscine niho abanyarwanda baba ko bavuga ngo bazabaho nkatwe twari tuzi ko kuvuga ngo bazabaho nkatwe no kuvuga ngo barazaza bivurize kuri mitiwere bajye barya rimwe ku munsi bajye babashomeri nkatwe ba ibiciro bibakubite ibiciro by'ibiribwa bibakubite hano babura amazi babura amashanyarazi bajya bacirikiraho rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo ubuzima busanzwe bw'abanyarwanda kwa ariko kwa byabo batubwira ngo bazabaho nkatwe ntabwo ariko bimeze berekanya ahantu bazaba abantu n'ahantu bateye ubwoba umuntu akaba yahita nayibaza ari amahoteli n'ayandi ziriya ngufu bashyiramo mu kuzana bariya abantu bashaka kubashyira muri ari amahoteli n'ayandi sinshaka kubivuga buri wese arabyiyumvisha kuko ntabwo bazaza ngo bafate bariya abantu ubwongereza buzajya burihira amafaranga noneho babashyire muri hoteli y'umuntu runaka umuntu agomba kubanza kwiseriva ndabona mbere yo kubanza guseriva abandi urumva donc urumva ko ni amahoteli yabo urumva ko harimo ibibazo bikomeye ntekereza ko ntabwo sinzi ukuntu bizarangira ariko iriya ni dosiye ndende yatumye bagomba no kujya kwisobanura muri aya mashami ya ONU ashinzwe impunzi cyangwa ashinzwe uburenganzira bwa muntu ntabwo ntekereza ko atari kubabikira kumva ko ari ibintu biri otomatike bazavuga ngo bazaza baterura abantu bagahita bajyana hariya mureke dutegereze turebe ntabwo navuga ko bizarangira ariko niya ni dosiye itoroshye cyane ni dosiye itoroshye ikindi umuntu yanabaza wenda mbere ko ndangiza isuje bariya abantu babimukira baturuka muri Iraq baturuka muri za Libani baturuka muri za Ethiopia baturuka hehe akenshi usanga ari ibihugu no muri Iran ibihugu bikize cyane kurusha u Rwanda ibihugu birimo umuntu peteroli bikize cyane kurusha u Rwanda none kujya kwerekana ngo muzaza ngo mubasasire gutya ngo kwerekana ibitanda ahantu bazaba eske ikibwira ko muri Iran hatari ibitanda biruta biriya byo mu Rwanda niki eske cyangwa se abantu bahagutse baba muri Iran baba muri Iraq baba muri za Libani bagiye mu Bwongereza gushaka ibitanda ibyo numva ari ubwa kabiri mbivuga bari abantu bagiye bashaka akazi bagende bagiye gushaka bene wabo bashaka akazi bitunge bagire gute kuvuga ngo uzaza kuba ntabwo kuryama siki cyababanye mu bihugu byabo kuryama ntisi cyababanye mu bihugu byabo rwose niba abacumbikira ute ntabwo bo bashaka akazi kandi nababwiye ko bagiye bava mu bihugu bakanyura mu Butaliyani bawugiyemo bakanyura muri za Espagne mu Bubiligi Budage byose ibyo bihugu byose bakabitambuka bakanga kubijyamo bashaka kujya mu Bwongereza rero kuvuga ngo urabereka ibyo bitana ngo bishashe neza birimo amatara y'igitangaza ngo bazishimira kuza mu Rwanda ibyo ni ukwibeshya kamemo kubera ko ibihugu bavuyemo ni ibihugu bikize kurusha u Rwanda ibihugu bihaze bidafite inzara bigize gute bimeze neza donc ntabwo kuvuga ngo bimeze neza simvuga ko harimo demokarasi yitangaza ariko ku bukungu nta u Rwanda ruri inyuma y'ibyo bihugu bavuyemo urumva rero ntabwo waza kuba kagisha ngo bitanda ngo uzabacumbikira mu hoteli bitangaza ibyo ni ibintu wajya kubeshyeshya abandi bantu ariko ntawe uzashiduka ngo uvuge ngo aje mu Bwongereza kubera ko amweretse igitanda cyiza ngo avuye mu Bwongereza ngo ajishimiye kuza kuba mu Rwanda kubera ko amweretse igitanda cyiza ngo uzamurazaho no ntabwo ari ibitanda by'abavanyi wabo ibyavanyi wabo murabizi ni ukujya kwishakira ubuzima mu Bwongereza ahantu hari demokarasi ahantu hari bashobora kubona akazi kabatunze gatunga n'imiryango yabo urumva rero ko njye mbona ibintu bakoramo nayo ibintu bidafite sansi reka ndekere aho ngaho Jean Pierre izabona niyawe
urakoze cyane iyi ni ingingo wa mugani ishekeje cyane wari ubivuze nyine ntabwo njye inkuru y'uko bagiye kwisobanura mu Busuwisi nayibonye nayisomye ariko ni ngombwa ariko biriya ni nko gutanga abagabo kugira ngo ibyo bintu bibaye bazaba ari bo babibazwa bazumve yuko nta kuko iriya memorandumu yarasinye biriya bintu babikoze mu ibanga cyane kugera aho basinya buriya ni ukuvuga ko hari ibintu byinshi kandi hano bavuze ko hano ngo abacamanza bari bavuze ko bagomba kureba dosiye zahishwe kugira ngo bagere kuri aya masezerano bashakisha ibintu bya kontakite bagiye bagirana kugira ngo bigere kuri aya masezerano urumva hano bavuga bashobora kuba hari ibyo batabonye kandi ibyabahishe bahishwe nyine ubwo rero kujya hariya nko kugira ngo yende uko ntegereze ngo kujya gutanga umugabo ngo ikizaba kitari cyiza bizabe bizabarwe kuba bisinye
numvise yuko ngo hari n'abantu bagera kuri 50 bashobora kuba bagiye mu minsi gera ku hasi nka 35 isigaye ngo abantu bagera kuri 50 niko nibyo twasomaga ariko ngira ngo ntangira nawe urabibajije uti ari amazu nayande nange mukanya nkubwiye nti hano mu Bwongereza higeze kuvantu ngo bagiye gukorera akazi k'ubuvolontari kandi nanone Ubwongereza bwagiye buhama miliyoni 80 buri mwaka ngo mu kugira ngo nyine abantu bari muri genocide nyine bashobore kwiyubaka ariko ayo mafaranga kumva abacika 10 n'amazu bagiye babubakira mu byukuri abenshi ngo agenda bagwaho no kuyasana bikabagora ubwo ni ukuvuga ngo ari amazu n'ayabande wahita wumva abeneyo kuko ngo bagenda ari abavolontari ariko mu byukuri bakurikiye n'aya mafaranga ababa bahawe ngira ngo umuntu Kagame yigeze kwisobanura bavuga ati bashaka ngo umuntu uri most stupid ngo bakabare bakoresha ibihugu byateye imbere ngo niko bibigenza ariko nawe mu byukuri arimo arakora ibintu asa nkaho yivugiye ku giti cye kandi akabona ko inyungu ze ashobora kuba zitekerezaho ariko ni na nkeya cyane ugereranyije na future y'igihugu cy'u Rwanda afite uko igihugu cy'u Rwanda kizaba kimeze arimo arabeshya abantu ari amahoteli ari amazuru na amahoteli meza niriya nzu ya $1 campaign ni weya nayirimo iriya bari bubatsiye ngo abo bana nyine bakitse kicubu nayirimo hari zindi ngo bita ngo za Harimark Residence deja resort nazibonye ariko hari n'izo nabonye zifite piscine nkibaza ariko mu byukuri umuntu uhunga wa mugani wawe abakeneye kujya muri piscine akeneye kujya mu nzu z'ibitangaza agiye gushaka ahantu ubuzima bwe buri ahazasazira yenda kanahabyarira ndavuga ku bantu bakiri bato cyangwa babagize none wowe uragiye ngo agiye kurara mu nzu ifite piscine hanze n'ese uwo muntu rega bariya n'abantu ngeze kujya nkoramo ngeze gukora muri Croix Rouge hano najya kubareba bakiza abantu batari bamara bari munsi y'imyaka 2 bageze muri iki gihugu nakozemo narebaga uburyo babaho bo babaga mu mahoteli meza nk'igihe cy'amezi 2-3 bafite n'abakozi baza kubasukurira amazu kumesa amashuka bakaba n'udufaranga yenda n'umwita bakaba yayirinywa n'amafaranga yo kubatunga buri munsi akamaramo nk'amezi 3 bakiri kumutegura ariko nyuma yaho yabaga yizeye kujya hanze agahabwa yenda ibyangombwa cyangwa se atanabibona bakajya mu nkiko bakajurira kugeza igihe bazabibonera nyine uwo nyumwaku nkababiri ku ijana bakaba basubizwa iwabo bake cyane rwose bakaba basubizwa iwabo nyine ibintu bibagonze ariko babaga bizeye ko bari ahantu nyine ubuzima bwabo bugomba kurangira none hariya bo baragiye kubereka ngo amazu bazabamo arimo piscine afite mapisine afite ibiki n'ibiki mbere nkaba mbona biriya bintu nka show ariko idafite ikimariye bari abantu ni show yo kugira ngo berekane ko mu byukuri mu Rwanda yenda bubatse amazu atasa ameze neza iby'amazu rwose ntawe bitari Edouard hari umuntu yigeze ambwira ati ujya mu Rwanda kureba amazu ndamubwira nti amazu nkariya mw'uyu mujyi hano irondire ntuye ntago ubona amazu meza niba ari ukuyareba n'amaso na hano arahari kandi nayo kuyareba ni byiza ntago nakwanga kureba mu gihugu cyacu aramutse ahari ariko na hano arahari kandi sayange yaba araya hano ntabwo arayange ifite inzu yange mbamo yego ariko nayo mu Rwanda ntabwo arayange ubwo rero kumbwira ngo igihugu cyubatse amazu meza kandi mu byukuri naho ndi hari amazu meza ntayangirimo hose hose ntayangirimo uretse iyo naba imwe ngenge n'ifite icyumba cyanjye kimpagije ibyo ngibyo numva bihagije ufite inzu yawe wenyine n'umuryango bikaba ari byo ariko ukumbwira ngo amazu ugiye kuryamisha umuntu wari uje gushaka ubuzima n'imibereho ye na future ye n'umuryango we ugiye kumuraza mu nzu ngo ni uko ngo wayubatse ikaba ifite piscine hanze bari abantu baza ari abantu benshi baba bakennye baba baraheze mu nzira ari baraguye imidari benshi rwose abandi ari impunzi nyampunzi zivuye mu bihugu koko byavuyemo intambara ariko hari n'abandi koko baba baje kwishakira amaramuko benshi ubwo rero ayo maramuko mu Rwanda ntibazayabona hanyuma ni nafitire ntayizagaragara bari abo mu Rwanda bavuga ngo bazabaho nkabo byo birashoboka ariko ibiriya byo kubereka amahoteli n'iki ni show ntago bari abantu bazabaho nk'uko mwari ya mahoteli nk'uko bizwi abambere bashobora kubakorera bakagira gute ariko bazakurikiraho kandi kujya kuba mu biturage kwirwa ahubwo bahanganye na polisi n'iki byose nka bari abaturage nyine birirwa bakubitwa nge niko mbibona nta kintu mu Rwanda bwa bateganyiriza ngo bazabe kubaho uko abaturage batabaho sino bajya babiba nyine cyangwa abaturage barakarira bakabatera amazu yabo cyangwa bakaba birukana no mu mihanda ibyo rero wa mugani nge mbona ari nk'ibintu ni desordre Perezida Kagame yashatse gukurura mu gihugu cye cyangwa no mu karere kuko bari abantu bazajya batoroka bajye hanze bajye za Uganda bajye hariya za Congo bajye kumwiriya mitwe yenda kwirwanirira kugira ngo bagire icyo bibegereraho nibabohereza ari benshi kuko mu Rwanda ntabwo baziyahicara ngo bahamare kabiri ubushomeri buhari nta utabuze rero Edouard kugira ngo rwose dusoze ndumva ngiyewe ingingo dusojerejeho ni ingingo isa nkaho ireba abanyarwanda byose bireba abanyarwanda ariko hari kiba gikabije urabona mu byo twatangiye tuvuga ni situation mbi president w'igihugu akereya ku gitiki agakira nk'ikintu akavuga ati ngiye gukora uko nshoboye nzafate rusesa bagina nzamuhiga nzamushakira hasi kutamubona ariko muzane mu Rwanda tumucira urubanza agasanga iyo situation kuriwe ni ibintu bi positive ariko mu byo kuri birashyira igihugu ahantu habi cyane twavuze ukuntu bazagira ikibazo bafite ikibazo cy'ubu kimiti kandi Amerika niyo yabafashaga mu bintu by'imiti ubu agiye gukora indi situation yo kuzana abanyamahanga ngo bature mu gihugu yari yaranabivuze ko icyo gihugu gishobora guturwa n'abanyamahanga ariko se uburyo bikoramo arumva ari imana eskararebera aba bana bari kuvuka uru rubyiruko twavuga rw'abanyamakuru ruribona muri fitire nziza mu gihe ari kuzana abanyamahanga kandi mu bintu bya desordre bidateguye abantu bose bamaganye buno sazakora ibintu bitubahirije amategeko mpuzamahanga tuvuge ko babisinye bakahara birangije bakahara bikoze ariko ingaruka zabyo ni nyinshi cyane kandi nyinshi zizagaragara ku banyarwanda n'urubyiruko kiruto y'ubungubu Edouard rero numva wabivuga ntiyabirangiza ni ibintu bikomeye cyane bitari byiza ku gihugu cyacu ariko no kuba dufite umugabo utera desordre ku giti cye kandi ari umuyobozi w'igihugu mu by'ukuri ni ingorane ku banyarwanda kwagushije ariko nanone n'abanyarwanda bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo tumukire ibyo yakoze ni byinshi bibi ibyiza sinzi yenda birahari ariko bike ariko ibyo nzi byinshi byo ndabizi bibi no kugira ngo buri wese ikiza no kugira ngo buri wese abimenye abihagurukire cyane cyane n'abari mu gihugu bumve ko ntaho ari kubaganisha bagomba kubimenya Edouard rero nkaba narangiza ngushimira nshimira Chantal Nyange na Serge mukomeje kugira ngo abantu bakomeze kumva aho isi ihagaze kumenya ni byiza abantu bagomba kumenya makuru bagasobanukirwa utazi ntabwo ushobora kugira aho ugera iyi rero kaba ari gahunda n'abandi bose bagiye bagerageza gukora kugira ngo bamenyeshe abanyarwanda ibintu byabo bigeze naho iyi revolution igeze kuko aho biri kuganisha hose ni kugira ngo iyi revolution yaratangiyeyo ariko ni kugira ngo tugeze ku ndunduro rero uriya mukuru wa kariya gatsiko akaba adashaka ko irangira vuba ahubwo agira ngo yitinze mu mayira urumva ni nko kugura inzira no kugira ngo nyine abe akinda mu mayira ariko mu by'ukuri bizamugera habone ko yibeshye abaturage bazagera aho bibohore nubwo bazagorwa ariko bazibohora igihe kizagera byanze bikunze Edouard rero ndangize nshimira abo bazadukurikira cyangwa se turi kumwe iki kiganiro nshimira kandi iyi gahunda kugira ngo dukomeze twigishe abantu urakoze rero ubwo mugire umugoroba mwiza
urakoze Jean Pierre ndagushimiye cyane ko waje kudufatanya natwe mu kiganiro wafashe umwanya wawe umuntu afite byinshi agomba gutunganya kuko turagushimiye cyane ngashima Serge na Chantal badufasha ku banga b'ibyuma ndashima n'abanyarwanda bose badukurikira bose mwese mwese turabashimiye cyane ubwo inkuru nyamukuru nuko mwumvise ko rusesa abanyina leta z'ubumwe za Amerika zamushyize mu rwego rw'abanyamerika bafashwe bugwate bari mu mahanga bafatiye bugwate mu mahanga bafungiwe mu mahanga wa bugwate ubwo rero murumva ko ni intera bwo ibintu ndabona birimo kwa kundi babanyarwanda bavuga biriko biraza mutegereze turebe uko ibi bintu bizarangira mwese rero mugire amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka nikabageme Edouard bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese Imana bane namwe
Neru inanga yanje ngo nambagane cyane giye cyago cyaje kurimbura rubanda